Hey yo, Silla Genius.
Nkwagala nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo, nalonze, nkwagala nalo, nakukunda nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo, nalonze, nkwagala nalo. Nekute kugwe baby katurebe, lavu nina nyinji ngude mukatebe. Uliriza vien kugamba iwe wachi chenga. Wanera visa ex gwe baitanga rest. Nofuka my bestie, wafuka my wifey, tugende kudeti. Nkulambuze Dubai, mulavu yenze master. Wafula na pasta, wadenalimu rasta. Yegwewe nasima masinyorita, mama masita. Nakupenda sana, gwansingira buli omusi. Kuna mchana, ebyange gwabi sana.
Baby, ebyange gwabi sana.
Nkwagala nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo, nalonze, nkwagala nalo, nakukunda nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo, nalonze, nkwagala nalo,
oli wadala nyo, 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 nkwagala vya dala nyo, 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 obasingira wala nyo, 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 abote bakusigula nze musajja kusanira. Buli kimu nkirina, buli kimu kiria. Nkusaba sembera, lavu tebakipapira, ate tebakipimira, abote bakusudia. Bagala kutemesa, kutulemesa mukwano, naye guno gwaffe bagambe gwadala. Abaloga baloge, nze sirikuta, oba bafa bafe, nze sirikuta. We make a good couple fe twe sana.
Nkwagala nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo. Nalonze, nkwagala nalo, nakukunda nalo, nalo, nalonze, nkwagala nalo, mtima gwange gugwo, mulo, nalonze, nkwagala nalo.